ananifiti. Yeni dada kama ni rafiki. Hapa mini bossu nataka nini. Nyunga waita ketita nyambuleri. Siti kakaridu lidi ni kawaida. Arambe joronge mzee wa kiraka. Hapo vipicha ipigo ni poa. Arambe rasa siha. Ile hadu utakidero ni ya
Nyeroma, nyokoma, nyonyoma mungu.
Ile hadu utakidero ni ya
Sexy lady, you make me feel good, good.
Ile hadu utakidero ni ya
Jaga lansi na welero tutinyue mu.
Ile hadu utakidero ni ya
I love this feeling.
Siku wana lwa kuwa mkukwana. Wasinga wamane wewe panka. Tienda mai donende chirisa. Kanje nkobe mama iwe chonkola. The way you do your body, baby, you make me say want some more. Tote sande nyini, baby, you make me say let's go home. Ile hadu utakidero ni ya
Nyeroma, nyokoma, nyonyoma mungu.
Ile hadu utakidero ni ya
Sexy lady, you make me feel good, good.
Ile hadu utakidero ni ya
Jaga lansi na welero tutinyue mu.
Ile hadu utakidero ni ya
I love this feeling.
Who you? Ananifiti. Yeni dada kama ni rafiki. Hapa mini bossu nataka nini. Nyunga waita ketita nyambuleri. Siti kakaridu lidi ni kawaida. Arambe joronge mzee wa kiraka. Hapo vipicha ipigo ni poa.
Arambe rasa siha.
Ile hadu utakidero ni ya
Nyeroma, nyokoma, nyonyoma mungu.
Ile hadu utakidero ni ya
Sexy lady, you make me feel good, good.
Ile hadu utakidero ni ya
Jaga lansi na welero tutinyue mu.
Ile hadu utakidero ni ya
I love this feeling.
Harambe, harambe. Joronge mzee wa kiraka. Young Bizzo kawaida. Wazimaye Biondi Mackington idane. Tiko tiko kandadi DJ Lems.